9 Flavor.
It's JC Calyx, the Bluetooth, hey, Mr. Sexy. Mafimu meso yabo Eine basulile
Mama wewewe yeah.
Ibale chitati nganafike pobe minine kusela po Nombalele obale njitemfu
Aya.
Bala tota na mama
yeah.
Bala minina na matenga Fiako sabale tila fiangu
she
Nombalele obale njitemfu Bala tota na mapi Bala minina na matenga Fiako sabale tila fiangu she Iban kumbwila patali Iban buena fia patali
yeah, yeah.
E ina wine baleti ilande yangalilo kutali Iban kumbwila patali Iban buena fia patali
yeah.
E ina wine baleti ilande yangalilo kutali E ina wine pano Shabu ingata ukwete dunguwa Uinga mbonelelo Kutamona kwa tifyonse fiali fiewino Kashi quality konko Ayayaya Ifwe nifwe aba fia shibata mfishe Papululu bakene Fwe wendala mashashupile So tutambele
Ifwe nifwe aba fia shibata mfishe Papululu bakene Fwe wendala mashashupile So tutambele
Iba kumbwila patali Buena fia patali
yeah, yeah.
E ina wine baleti ilande yangalilo kutali Uva nkumbwila patali Uva mbuena fia patali
yeah.
E ina wine baleti ilande yangalilo kutali
E ina wine pano
Entertainment.